Yeah.
Uh-huh. This is the guy. We always path to the top. Man, water.
Naanza na hii sifa yangu mkwe. Ni sifa mingi na ukwezi. Misina makuzi, takupenda wewe. Tampenda mama na baba yako na ndugu zako. Takupa mapenzi mimi.
Mavumbole, vumbole
chawaipewa.
Mavumbole, vumbole
takasikie.
Mavumbole, vumbole
takumwaraki. Tatizo la konsheri, unanistajabisha. Unavonipendaga kweli, oh, inanuma. Wifu naona mina umia. I'm in love wewe. Nampenda sana.
Nampenda nimeziliwe sawa sawa. Isiwe nusu na robo kwa kilo.
Uganda, Kenya, Burundi, na Rwanda, na Zambia mpaka Mozambique, Ghana mpaka Nigeria, Cameroon, Sudan mpaka Somalia. Afrika, Afrika nzima tupendane.
Tupendane, tupendane, benziliwa sawa sawa. Isiwe nusu na robo kwa kilo.
Sikia homa ile homa ya jiji ni wewe. Wanajitama sponsor my love wa siku zingue. Wanajona my boss lady, you my boss baby. Tena wife material, my honey bunny. Honey bunny wuna bana. Wengine wote wanachia.
Wafumule, fumule.
Mapenzi mimi.
Tupendane, tupendane, benziliwe sawa sawa.